Simba Music.
Yo, Sam C, are you kidding me?
Mapenzi siya ukimpata akupendaye so viraisi. Mapenzi siya ukimpata akupendaye so viraisi. Usimfanye vibaya mwenzako, vibaya mwenzako, manake haya mapenzi tu. Usimfanye vibaya mwenzako, vibaya mwenzako, manake haya mapenzi tu. How I wish isingekosa me, I wish isingekosa me. How I wish isingekosa me, yale matatizo mami. How I wish isingekosa me, I wish isingekosa me. How I wish isingekosa me, yale matatizo mami. I wish isingekosa me, how I wish isingekosa me, yale matatizo mami. How I wish isingekosa me, I wish isingekosa me, how I wish isingekosa me, yale matatizo mami. Oh my baby, basi naomba unisame, kufanya kosa siyo kosa. Baby, ooh, my darling, naomba unisame, turudiane.
How I wish isingekosa me, yale matatizo mami.